Ha o ka etsahala hore o bone motho e mong a le kotsing ya ho nwela, nahana Pink ke ya di-boy. Fumana boy e Pink ya poloso e akgele ka metsing. Hula motho hore a bolokehe. Pholosa bophelo. O tla fumana di-boy tsa rona mawatle haufi le mabopo, matamong a ka hara naha le dinokeng ho kgaola Afrika Borwa yohle. Mme hopola, boy e utswitsweng e tshwana le bophelo bo utswitsweng. Pink ke ya di-boy, mosebetsi wa thibelo ya ho nwela o etsiwang ke ba National Sea Rescue Institute.